angafuni ukuhamba ukuhamba nechomi zam andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka nechomi zam yebo mandini endandikubo ichomi zam zazidla nam ezintlungwini endandikuzo ichomi zam zazingekho ayo ndivile ndivile mama ilizwe lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizeza ndiyathula mama sendivile ma thula mama sukulila mama batshomi bam bandishiye bandishiye kule nyaka nyaka thula thula wena mama ndivile ayo ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza ndithi thula mama sendivile ma thula mama sukulila mama batshomi bam bandishiye mna bandishiye kule nyaka nyaka yo thula wena mama ndivile yo hayo hayo la 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 hum ha la la ho yo ha yo ha yo mam ha la 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 hum ha la la ande safuni ukuhamba ukuhamba nechomisa ande safuni mna ukuzula ihlandinyuka nechomisa yebo mandini endandikubo ichomisa mzazidla nam ezintlungwini endandikuzo lechomisa mzazingekho thula ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza iyathula mama sendivile mama thula mama sukulila mama batshomi bam bandishiye mna bandishiye kule nyaka nyaka thula wena mama ndivile la 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 home ha la la home ayo ayo.